Wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti? Awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatukupikiki, upepo ufuati bendera. Alopewa papa tiki, ona nana, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kasi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kasi mama na kucheza. Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatukupikiki, upepo ufuati bendera. Alopewa papa tiki, ona nana, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kasi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana mina imba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher,
ikakumweteza kaliba mbilile. Mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwima mai makonde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakupweteka kaliba mbilile.
Teacher, teacher konde, teacher, teacher konde. Mama teacher, teacher konde, teacher, teacher konde.
Oh, so sad.